sondini khane sachikonde sama sobele sachikonde choncho. Zabene una chita ndiza kumwesa manzi ndina mvela kwanza kokuti life yakuvuta hanso ndina mvela kuti ufuna kubwelela kwamba zamene una chita hine chindi kanga ndichamene holo lile sindiza mvela nazi hachi chivava uzambo kungulila chivava hachi chivava suzaka nunansu chivava.
You're such a liar.
Ziva, simba sina tie in town, town dina taya, niku wononga jabe mauch kondine nali kufuna, chikondi cheve chanzelu, wasati chikondi chapoza, chilibe na kumutu, mkazi banji, kuyipa mtima monga sato, taba banja lako, kukakwati wakuli tembo, awemba wanati chalo chili monga ponzo, wadiako nati hanso wasi yako, ach, chivava, uzambo kungo lila, chivava, ach, chivava, Suzaka no nansu, chivava. What? Wana manjeka. Nanguza chikonde chivava. Sama sobelesa chikonde choncho.
But how could you tear my heart apart and walk away?
Walk away.
Let me burn it down with my hands.
Chani so sinapo.